abayimba muyimbe nga mukuba obugoma oba obudingidi entongoli nga bwe munyeenya ensege tombuuza lwaki wonna ssanyu ddembe omwaka tukufudde ennenge labayose kukulu esonga yogayoga mpuliriza mbona ne ŋŋamba tuliko eryako ekkadde kubadde mwaka mabega luli naye ono yafuuka ŋŋombo bw'ova mu lyato ne libiibwa tuliko eryako ekkadde gwobalikirako kidongo
Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, happen you.